giza kuna mahaba, mahaba, mapenzi ya mkataba, mpaka kufa yamekwisha. Ninemo kiona hema, mapenzi yanatosha yanafuchura. Nafsi yangu inasema, bora ni mpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbukumbu lile, kumbu linikosha no. Uchungu wa kulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbukumbu lile, kumbu linikosha. Nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, nimefufuka,
nikaoza. Mapenzi alinitesa, yalinitupa, nimefufuka.